Siyabonga kakhulu. So funeke sibe silfunde kahle lesi Afrikaans. Khona solicula kahle ngesikhathi esizayo. Singazilumi kakhulu limi.
Thank you very much. I think it would be good if we'd sing the song again so that we get used to it.
Ngoba icula elijwayelekile ngesinga ngesilimi lesiZulu, mhlambe nangesiNgisi likhona futhi kodwa ngesiAfrikaans besingakalijwayeli kodwa solijwayela ngokuhamba kwesikhathi.
The melody is very it's well known, but maybe with the words we need a bit more help.
Simukela ke bonke abantu abafikileyo enkonzweni namhlanje siyajabula ukuthi sibe kanye nabo.
We'd like to welcome everyone who's here amongst us to in this service.
Usuku oluhle kakhulu usuku lwenkosi la uNkulunkulu ezokhuluma nathi ngezinhliziyo zethu sibusiseke futhi ngezwi lakhe.
It's a wonderful opportunity where we can hear the Lord speaking to us and through his word.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza ke sivule inhliziyo zethu sikhohlwe nawo kungaphandle izinto ezingahle ziphazamise kodwa nje leli hora nje silinikele kuyena uNkulunkulu silabele uNkulunkulu ube uNkulunkulu akhulume nathi.
May we open our hearts and be receptive to the word that he has for us, that we forget everything else outside and other things that are happening around us. But let us concentrate on what God wants to say to us. Let's pray together.
Nkulunkulu wethu simukela ngokubonga lelithuba elihle kangako sinika lona lokuba sihlangane namhlanje enkonzweni sizokukhonza.
Our God, we thank you. We accept this opportunity with gratefulness that we can be together like this to worship you.
Sihlanganyele nabantwana bakho emhlabeni wonke laba bakhonzayo. Silidumise igama lakho, sibabaze ubukhulu bakho Nkulunkulu kuyinhlanhla enkulu leyo kithi.
We are united with your children all over the world in being able to lift your name high.
Sisizeke uNkulunkulu ekuhlanganeni kwethu singabisodwa kodwa simema wena uqobo lwakho bephakathi kwethu.
And we pray, Lord, that we may not be gathered on our own here, but we pray that you yourself presence yourself.
Busisa umculo wekhwaya, busise nezwi lakho Nkosi elizoshungelwa kithi.
We pray that you will bless the singing of the choir and also the preaching, the reading and the preaching of your word. We pray all this, trusting in the name of our Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen. The choir is going to sing three songs. The first one is in English, the second one is in Afrikaans, where we sing, "Rejoice, rejoice, O daughter of Zion, because God has been good to you. And he speaks to the nations and even to the heathens through his children. And may we be faithful, be found faithful, and be able to praise him at all times." And the Zulu song is, "I give my heart to the Lord. I give my life to the Lord. And that it may stay in his presence, that I may stay close to him at all times, even if temptations come, that I will stay close to the Lord."
Kwayizocula amacula bemathathu ke lokuqala ngelesi ngisi la sikhuluma khona ngokuthi ke ngisendleleni ebheke ezulwini indlela kuyona yona indlela ebheke kuNkulunkulu wethu umsindisi wethu ngisendleleni eqonde ekhaya ezulwini ngakho ke ngiyajabula ukuthi ngiyofika khona ekhaya ezulwini ngihlanganyele nabangcwele ngicule ngiphakamise igama likaNkulunkulu futhi ke kuyoba injabulo enkulu kimi ukuthi ngibe isosha eliyofika lihlangane namanye amasosha ezulwini ngicule kuyona ikhwaya yasezulwini ngibe ingxenye ngibe emdibi munye nekhwaya yasezulwini sibabaze sidumise igama likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi lesibili kuyoba ngelesibhunu elithi ndodakazi yaseSiyoni jabula uthokoze ngoba uNkulunkulu uphakathi kwakho uNkulunkulu uyakusiza uNkulunkulu usindisa wena nezwe lonke umhlaba wonke ngakho ke indodakazi yaseSiyoni mayijabule yazi ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwayo ukhuluma kubo bonke abantu uNkulunkulu ukhuluma kubantu abakholwa nabangakholwa alibabaza igama lakhe uNkulunkulu ngakho ke ayijabule indodakazi yaseSiyoni nathi njengabazalwane masikujabulele ukuthi uNkulunkulu khona phakathi kwethu bese sigcina ngelesiZulu ngiyayinikela inhliziyo yami.
Are you traveling on the retro? Traveling. Are you traveling on the retro? There is one way to the city. Are you traveling on the retro? Are you traveling on the retro? throne. Oh yes, my Lord. I want to join that heavenly choir. Oh yes, my Lord. Soldiers of the cross. Oh yes, my Lord. I want to join that heavenly choir. Oh yes, my Lord. Soldiers of the cross. We are traveling on the right road. Traveling. We are traveling on the right road. My Lord, I want to join the heavenly choir. Oh yes, my Lord. Soldiers of the cross. Oh yes, my Lord. I want to join the heavenly choir. Oh yes, my Lord. Soldiers of the cross. Oh yes, my Lord. I want to join the heavenly choir. Oh yes, my Lord. Soldiers of the cross. Oh yes.
Jerusalem, and score. What makes me stand up here is the last song we sang.
Likhuluma ngeilingo ukuthi uma kufika ilingo inhliziyo yami ihlale kuwe.
And it speaks of temptations. When temptation comes, that my heart remains in you.
Noma bani uyalingwa empilweni yakhe ikakhulu uma ukholwa.
Everyone gets tempted in their life, especially if you are a believer.
Kodwa indaba ila ukuthi uma sekufika leso sikhathi sokulingwa ngiphephela kubani na?
But the matter lies here. When the time of temptation comes, in whom do I find refuge?
Leliculo liwumkhuleko ukuthi inkosi uma kufika isikhathi sokulingwa, isikhathi lapho isitha singihlasela khona, inhliziyo yami ihlale kuwe.
This song is a prayer that when the enemy attacks me, tempts me, that my heart remain in you.
Empeleni ilingo zimele zibe khona empilweni yethu esikholwayo. Akukho enye indlela yokukholwa, yokuqhubeka, yokukhula emphefumulweni uma ungavivinywa, uma ungalingwa.
Temptations will be there and should be there because there's no other way in which you are tested and see and how you as well, how you grow spiritually.
Kodwa na umbuzo engina ukuthi uma kufika ilingo enhlizweni yami neyakho, siya kuphi na? Siya kulo owasifela na? Siphephela enkosini na? Noma ilingo ilapho sihluleka khona bese siyawa emphefumulweni.
A question for you and for me is, when the temptation comes, in whom do we hide, or do we just fall when the temptation comes?
Kumkhuleko wami, kumkhuleko engicela eNkosini namhlanje ukuthi uNkulunkulu sisize. Uma sifika kulesi sikhathi sokuvivinywa, inhliziyo zethu ziphephele kuwe.
Is my prayer that Lord, when this time of temptation comes, that our hearts find refuge in you. Thank you.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu
We thank the Lord so much for that which we heard now. Our Lord, our God is the one who overcomes.
Sikhonza uNkulunkulu ondaba yakhe iyaphambili ayiye emuva.
We serve a God whose matter goes forward, it doesn't go back.
uNkulunkulu uyasebenza nangaso lesi sikhathi.
The Lord is at work even at this time.
Ngisho emagatsheni la sihambela khona ngaphandle bayeza abantu ngobuningi begcwalisa izindlu zamasonto.
Even at the branches where we go and also hold services, the churches there are full to capacity.
Bona abantu abasha beza bezolalela izwi likaNkulunkulu kulesikhathi samanje abantu bengayigqiza iqakala indaba kaNkulunkulu.
When you see young people coming to hear God's word in this time where people have no time for God,
umsebenzi kaNkulunkulu lona awulawula yena, awuqondisa yena.
This is God's work that God leads and purifies.
Siyamdumisa, siyambonga uNkulunkulu nangakho lokho esibone kwenza.
We praise and thank the Lord for that which he does.
Ivakash zifika insuku zasa la zihamba ebusisekile kuumusa kwaona lowo.
Visitors coming daily, and after when they leave, they themselves feel refreshed. That is grace.
Okumangalisayo kulezi vakashe ezifikayo abakholwayo nabangakholwa kodwa bahamba beyinto eyodwa bebusisekile kukhona bakutholile kukhona bakuzuzile.
The amazing thing is the visitors who come, believer or unbeliever, there is one common outcome. They leave here having been blessed.
Msebenzi kaNkulunkulu singe ungewuthiye ngoba umuntu wena wala emhlabeni kodwa inqola kaNkulunkulu iyahamba iyayihambela.
This is God's work, and as man here on earth, there's no way that you can hold up this wagon that is going forward with the Lord.
Izwi elibeke enhlizweni yami silthola ekuvevangelini lika Matthew isahloko seshumi nesithupha 16. Sifunda indima ezimbalwa kusukela endimeni yamashumi amabili nanye kuze kuyoba semashumini amabili nesihlanu.
The word that has been laid on my heart is in the Gospel according to Matthew, chapter 16, verses 21 to 25.
Sisondela ensukwini zePasika.
As we are coming close to the time of Easter,
emkhosini omkhulu wethu thina maKristu,
a great time and celebration for us as Christians.
Miningi imkhosi esigubhayo nesifanele sigubhe njengabantwana bakaNkulunkulu.
There are many events that we as children of God need to remember and celebrate.
Siyasigubha umkhosi omkhulu wokuzalwa kwenkosi uJesu.
The great celebration of the birth of our Lord Jesus.
Kwakukhona imkhosi yayikhona ngaphambi kokufika kaJesu testamenteni elidala. Esefikile uJesu miningi imkhosi eyayigujwa.
Many feasts that were remembered. We go to the Old Testament, and even at the time when the Lord Jesus was on earth.
Ikhona yonke imkhosi ibalulekile yonke. Kodwa ngathi ubaleke kakhulu lo umgubo wokufa kwenkosi yethu Jesu Christu.
Many feasts that were very important, but this happening, this matter of the death of our Lord Jesus is the most important.
Ngoba lana sifika kwivuthwa ndaba lokuza kuka Jesu.
This is the crux of the matter why the Lord Jesus came.
Ngale kwalokhu bengena kufika ubengena kuyihlupha ngokuza kodwa la ilona vuthwa ndaba.
There would have been no reason for him to come, but this is the crux of the matter.
Ubekade khuluma ngakho ukufa kwakhe kwafundi bakhe ebandulele batshele ukuthi kuzokwenzakalani kuyohamba kube njani ube banike isithombe sezinto ezizokwenzeka.
The Lord Jesus would explain to his disciples and share with them on how the events that were to come.
Ngokuhamba kwabo nenkosi bengamela ukuthi kukhona besingathi kukhona loncane nje obengabalahlekela bengaqondi ukuthi kwenzakalani uthini uJesu.
By walking with the Lord Jesus, there should have not been anything that they did not understand what the Lord was doing.
Ngalesi sikhathi fanele ukuthi bonke bahlahlamelisiwe baqondile baze kahlehle okuzakwenzeka.
By this time they were well equipped and they should understand that which was to come.
Futhi inkosi indlela ebikubeka ngayo bekubonakala ukuthi kuseduze.
The way that the Lord Jesus was speaking, it was evident that it was close at hand for it to come to fulfillment.
Kodwa ngeshwa kube ngathi bekuzwakala kungezwakali bekubonakala kungabonakali kungenzeka ngempela sokuvuma makwenzeka kube khona ukuthi qha ngeke sikuvume.
Unfortunately, they heard but did not hear. They saw but they did not see. Was it really to happen? And if it is to happen, no, we will not allow it to happen.
Siqala ukufunda la evesini lamashumi amabili nanye. UJesu ekhuluma ngokuhlupheka kwakhe nakwabamlandelayo. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuba umelo kweJerusalema ahloshwe ngokuningi ngamalunga nangabapriesti abakhulu nababhali abulawe kepha avuswe ngosuku lwesithathu.
Verse 21. From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day be raised.
UPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi Musa Nkosi lokho akusoze kwenziwa kuwe.
And Peter took him aside and began to rebuke him saying, Far be it from you, Lord. This shall never happen to you.
Yena waphenduka wathi kuPetro, Buyele emva kwami Sathane. Wisikhubekiso kimi. Ngokuba uqondi okukaNkulunkulu kepha okwabantu.
But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele.
Then Jesus told his disciples, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Ngokuba yilona lo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepho lahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uya kufumana.
For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.
Asithandaze.
Shall we pray?
Nkosi, siyacela sibusisele izwi lakho ezinhlizweni zethu.
Our God, we pray that you would bless your word to our hearts.
Osha kude Nkosi konke okungasiphazamisa manje.
Lord, may you expel anything that can be a hindrance.
Amen.
Amen.
Ingithinte kakhulu le ndaba esifunda ngayo lapho ngifunda ngizindla ngayo kulesi sikhathi.
Reading this portion, pondering on it, it touched my heart deeply.
Isithinta sonke.
And it touches us all.
Ithinta ibandla, ithinta ababaholi bebandla, isithinta sonke, ithinta nomntukazana, wonke umuntu uyathinteka ngale ndaba.
It touches the church, touches the leaders of the church, and even touches the smallest child, this matter.
Futhi kwenza ukuba siqonde ukuthi uJesu lona ungubani.
It makes us understand who Jesus really is.
Akanandaba ukuthi ukhuluma nobani. Akanandaba ukuthi ubetheni kubani izolo. Okwamanje okwamanje.
It does not matter to him what was said, who he spoke to yesterday or another time. What matters is what happens now.
Mangumela sole uyasola khona lapha. Uma kumele ukuthi aqunga abantu sibindi yabaqunga. Uma kumele ukuthi abasolisise uyasolisisa okwangempela.
If it is time to rebuke, you are rebuked at that time. Whether it's time to encourage, you are encouraged. And if the rebuke needs to be even deeper, that also gets done.
Sibona uJesu lapha ekhuluma nabafundi bakhe, abalandeli bakhe, abaseduze kwakhe.
Here we find the Lord Jesus speaking to his disciples, those who are close to him.
Mhlambe bebengabaningi akade ngabaxoxela le ndaba bayizwe uma etshela abafundi bakhe bebona ukuthi bazozwa kangcono bayiqonde kangcono le ndaba.
There were maybe not many whom he could explain this matter to and that they understood, but that it would be them that would be chosen to really understand it.
Ubatshela indaba kumele ukuba ngiye eJerusalem.
Telling them this, I need to go to Jerusalem.
Kumele ukuba ngiye eJerusalem.
I must go to Jerusalem.
Futhi uyabatshela ukuthi ngazathu sini eJerusalem.
And telling them why he needs to go to Jerusalem.
Ubatshela ngokusobala ukuthi iyaphelelisa indaba.
Telling them clearly the matter is going to be completed.
Uzohlushwa.
He will suffer.
Uzobhinqwa.
He will be mocked.
Bazomphatha kabi.
And they will treat him badly.
Uzobulawa.
And will be killed.
Kodwa kumele ukuba eJerusalem.
But he must go to Jerusalem.
Manje uPetro akayizwa le ndaba.
But Peter does not hear and understand this matter.
Mhlawumbe futhi bengesiyena yedwa. Sibona yena nje manje. Kodwa mhlawumbe lokho akukhulumile, mhlawumbe bekhulumela nabanye futhi.
And maybe it was not just him. Maybe he was speaking for others as well.
Nkosi, ayinakwenzeka lento kuwe.
Lord, this shall never happen to you.
Nkosi, siyoma ngenyawo. Mayefika umlingi, mayefika uSathane, mabefika abantu abazokuhlukumeza, sizoma ngenyawo, sikuvikele.
Lord, when they come, when the tempter comes, when the enemy comes, when those come wanting to take you, we will stand up.
Into engafikela noma ubani le? Into engenzeka noma ubani le? Kanjani umuntu omthandayo qhamuke sezohlushwa nje? Awunakwenza lutho.
This can happen to anyone, but how much more to one whom you love, who has to suffer? Will you just sit and do nothing?
Uphethe uthi Nkosi, lento isho ngeke izenzeke. Awuyi eJerusalem. Uyohlupheka. uphathwe kabi ubulawe ngamba kemazwi sikhona uba sikuvikele.
Peter says, Lord, you will not go to Jerusalem to suffer, to be treated ill and to be killed. We are around to be there for you.
Kodwa zwana impendulo kaJesu ephendula kuba ngathi umshange sicathulo imbibizane ngakanani mhlamba omunye bezolahla phansi ukukholwa kwakhe.
But let us see what the Lord says to him. Where he hits him with the shoe. Such a harsh word. Others would just leave the faith.
Verse 23. Yena waphendula wathi kuPetro, Buyele mva kwami Satani. Wisikhubekiso kimi ngokuba uqondo kaNkulunkulu kepha kwabantu.
Verse 23. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
Petro, awuqondi okaNkulunkulu, kodwa wena uboniso komuntu, ukhulumiso komuntu, hayi ngendlela kaNkulunkulu.
Peter, you are not setting your mind on things of above. You are seeing in the way of man.
Ngamanye amazwi, Petro, buya ekuboneni izinto ngeso lomuntu. Bona ngeso likaNkulunkulu.
In other words, Peter, come back from that where you see with the eye of man. See it in the eyes of God.
Ayipheli indaba yenyama manje. Ngena kumoya. Bona izinto ngeso likamoya.
May the things of the flesh come to an end. You now need to see it in the spirit.
Bona ngeso likaNkulunkulu, hayi lenyama, hayi lo muntu, hayi lo mphefumulo.
Seeing it in the eye of God, not in the eye of man or of the flesh, but in the spirit.
Indlela uJesu amkhuza ngayo uPetro. Usebenzisa yona leyo ayisebenzisa ikhuza uSatan. Lapho uSatan emlinga ngezinto eziningi ningi.
The way that the Lord reprimanded Peter was in the same way that the Lord reprimanded Satan when he tempted him in so many different ways.
Kumbula lapho uSatan elinga uJesu. Ethi uqula lamatshe abe isinkwa kuzudle ngoba ulambile.
Remember when Satan tempted the Lord Jesus and said to him, You see these rocks, change them to bread that you may eat.
Wafika lapho emkhweza khona, phekwa amathempeli ebuka izinto, ebuka yonke ukuthi uthi uJesu, yimi engiphiwa amandla, yimi enginikezwe igunya, konke lokho okubonayo izoba ngokwakho. Khothamela mina nje.
Where Satan took the Lord Jesus and put him on the temples and said, Look at all of this. All this has been given to me. All that you need to do is worship me and then you will have it all.
Buka amanga kaSathane. Buka indlela uSathane aqamba ngawo amanga, nakhohlisa ngayo abantu.
Look at the lies of Satan, the way that Satan deceives man.
Sathane uthi konke lokho okubonayo okwami ngizokupha khona ngoba mina ngigcotshiweyo. Imina nginikezwa amandla ukupha nokwaphuca ngamanye amazwi. Khothamela mina konke lokhu kuzoba ngokwakho.
He says, you see, I have been given power. All of this is mine. All that you need to do is worship me and then you will have it.
Indlela uJesu amkhuza ngayo uSathane akamncenganga. Akaqhamukanga ngezandla efaka ama-gloves. Kube ngathi naye wamkhahlela ngonyawo lwempongolo. Ngendlela elikhuni. Suka Sathane. Suka Sathane. Waba uSathane. Wamkhuza njengoSathane. Engafuni lutho lwakhe. OlukaSathane empilweni yakhe. Isitha sami lesi.
The way in which the Lord Jesus resisted the devil, he didn't put on gloves and treated him kindly. No, he kicked him like a donkey, telling him, Satan, get behind me. This is nothing. This is not for me. You have nothing to do here.
Amanga la ukuthi wena uphiwe wonke amandla konke lokhu ngokwakho utshela bani ngamanye amazi mina mnikazi wakho uqambelana amanga ngento engiyaziyo.
Saying, Satan, how do you lie so that you say this all belongs to you? All power has been given to me. I am the one who rules all of this.
Indlela uJesu akhuza ngayo uPeter umkhahlela ngalolo nyawo suka emva kwami Sathane bengesesiyena uPeter Petro kodwa bese ku Sathane phambi kaNkuluNkulu ngendlela emvimba ngayo ohambeni lwakhe lwalokho uNkuluNkulu amthumele lona.
The way that the Lord Jesus reprimanded Peter in such a way, telling him to get behind me, Satan. He took out that donkey hoof and he kicked him to tell him that you are a hindrance in the work that I'm doing.
Akusikhathe side kade uJesu emncoma uPetro. Emncoma waze wathi wambiza ngedwala yitsheleli. Kuleli itshe uzokwakhiwa ibandla.
And it had not been long before that where the Lord Jesus had praised Peter and said, Peter, you are the rock. You are the rock in which I will build on my church on.
Kungalesikhathi uJesu ebuza mabeshwa abantu kimi kini bathi indodana yomuntu ingubani na.
Where the Lord Jesus asked them, who do you say I am? As the Son of God.
Baqala basho. uJeremiah. Basho amagama. Balokho abakuzwayo kushiwo abantu. Jesu wayesebuza. Nina ke nithi indodana yomuntu ingubani na?
And where the Lord Jesus, where they were saying that others say he is Jeremiah, others, and they gave different examples. But he then went to his disciples and said, whom do you say is the Son of Man?
UPetru yena lo uthi wena uyindodana kaNkuluNkulu evela kuNkuluNkulu owenzima ngaliso ngoba akakho ongenza lokho okwenzayo engavelanga kuNkuluNkulu.
And Peter said, you are the Son of God. You do these miracles. No one can do this if they have not come from God.
UJesu uthi Petro lokho okukhulumayo ukwambulelwe awuyikhulumeli nje kwambuliwe kuwe ukhuluma kuhle ingakho waze wathi kuleli dwala kuleli itshe sizokwakhiwa ibandla.
And the Lord Jesus said to Peter, Peter, you say this, it has been revealed to you. It is something good to you, and that is why on you, you will be the rock in which, on which the church will be built.
Lendoda ibizwa ngedwala, ibizwa ngecornerstone, ibizwa ngendoda ethembekile, ibizwa ngendoda ongakhela umsebenzi kaNkuluNkulu ngayo, kodwa la amehla acimezile, amehla aboni.
This man, who is referred to as the cornerstone, on which the Lord can build his work, but his eyes are closed. He does not see these things spiritually. Lord, this will not happen. You cannot go to Jerusalem. You cannot be killed, and we are looking on.
Akukho ngcono engakulinganisa ngakho ngaphandle kokuthi ngithi uSathane kule mzuzu yamanje.
And the Lord Jesus says, at this time, you are Satan. There's no better word to explain what you are at this moment.
Akunandaba ukuthi bengithi wena ngakhiwa ibandla kuwe. Akunandaba ukuthi unikeze impendulo engcono izolo. Namhlanje, manje, ungena uSathane wena ngasileso sizathu emva kwami Satane.
It is not relevant that I praised you and said that the church will be built on you. At this moment, your eyes are closed, and you are Satan, so get behind me.
Mhlawumbe omunye ngahamba etshekula, ehamba eqhenya, ngiwumntwana kaNkulunkulu mina. Futhi sekwenzeka imanga ngami. Kulunkulu usebenzile ngabe ungabala izinto eziningi futhi angiphathi umuntu mayesengena uSathane ubala izinto eziningi ukuthi lokuthi kwenzeka ngami ukuthi lokuthi webantu waqala wabala izinto wena usukaphi amanga.
Maybe you find someone who is singing their own praises and saying what has all happened, what has come about in the Lord's work through me. The pride comes out. Who do you think you are? Everything that you say are lies.
Abekho abantu abayingozi emsebenzini wenkosi njengabantu njengabazalwane.
There are none that are such a danger to God's work as believers.
Hayi. Abakhetheni babeke iceleni lapha abayona nencane ingozi abantu abayingozi emsebenzini wenkosi yilabo abaseduze nabayicabanga bayibona beseduze kanti bona abayingozi abangakhipha endleleni lingafezeki icebo likaNkulunkulu empilweni.
Let us take the heathens and we put them aside, those who are closest to you. Those who are close and call themselves believers, they are the ones that can lead you astray.
Ngamanye amazwi kumele ukuthi umzuzu nomzuzu onyana ngenze isiqiniseko ukuthi awuNkulunkulu mawungangedluli. Mangayiboni sengingongcono emehlweni nami.
That is why every minute, every second, let us not have this where we are see ourselves as something. And that we cry out, Lord, do not pass me by.
Ngalesisikhathi uJesu wayengasaboni lutho olunye. Kodwa ebona lo mgomo wakhe, ebona ubizo lwakhe, ebona ukuthunywa kwakhe kusondela.
The Lord Jesus only had his calling, the goal that he came on earth for. That is what he was focused on.
Ebona ukuthi lokho engithunyelwe ubaba osezulwini. Insindiso yabantu isifikile sekumele ukuba nginyathele isinyathelo sokugcina kufezeke lokho.
That which the Father in heaven has sent me for, salvation for man, is one step away for it to be accomplished.
Ubona seduze ukuba ifezeke leyo nto, kodwa nangu Peter, cha Nkosi, akunakwenzeka lokho kuwe. Sikhona, never, akunakwenzeka lokho Nkosi.
He can see the end in sight. And here we have Peter. Lord, this will not happen while we are here.
Emva kwami Satan.
Behind me, Satan.
Ngoba uboni ngendlela engibona ngayo.
Because you do not see in the way that I see.
Awuzwa ngendlela engizwa ngayo.
You do not hear in the way in which I hear.
UPetro waba isithiyo phambi kaJesu ekufezeni umsebenzi wakhe.
Peter was a hindrance to the Lord Jesus to accomplish his work.
UPetro ngalesisikhathi wama endleleni kaJesu.
Peter was standing in the Lord's way.
UPetro wamvimba wamthi uJesu ukuba finyelele ekuletheni insindiso yakhe eletheliswe.
Peter opposed the Lord Jesus, stood in his way for him to accomplish salvation for the world.
Uma ngabe uJesu wayengayanga esiphambanweni, wayengayanga eJerusalem, wayokuthola ukusindiswa akutholayo nengakutholayo.
If the Lord Jesus had not gone to the cross, gone to Jerusalem, would you and I have received the salvation we received?
Sasiyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukusindiswa.
To understand what it means to be saved.
Kusho ukuthini unqobe isono.
What it means to conquer sin.
Usho ukuthini ukuba sahlolwa isono namandla empilweni.
that we can overcome the power of sin in our lives.
Namhlanje sibemaza ngezwi ukuthi kukhona unqoba egazini lika Jesu ngoba yenzeke indaba eGolgotha, eCalvary, esiphambanweni.
Today we can shout out that there is power, there is salvation in the blood of the Lamb, of the work that was done on Golgotha.
Wapheleliswa umsebenzi wensindiso yethu, waphikelela uJesu noma kukhona ukumthiya endleleni kodwa kumvimbanga ukuba finyelele eJerusalem lapho ayeyofeza phelelisa inkonzo yosindiso lwethu.
The work was completed by the Lord Jesus in Golgotha, even though there were those things that hindered him along the way. He was able to complete it.
Nakho kubalekile ngithini singabantwana bakaNkuluNkulu. Musa ukuphambana neplan kaNkuluNkulu.
This is what is important to us as children of God. Let us not oppose the Lord's plan.
Musa ukuthiya uJesu endleleni yakhe obizweni lwakhe.
Do not hinder the Lord Jesus on his way and his calling.
Musa ukuba udonga olivimbayo ukuba uJesu anganikeza insindiso lena afuna ayinikeza umhlaba wonke.
May you not be a wall that will hinder that salvation that the Lord brought for the whole earth.
Simanga sokusindiswa kwethu akubanga ngaleso sikhathi ngisho namhlanje.
The miracle of this salvation, which even works today, those that can be saved by his power.
Angaz, njengoba uhlezi la, ulalele lapho lalele khona, awumvimbi yini uJesu ukuba eJerusalem na, sho ngokomoya.
Now, I ask you, as you are seated here, or whether you are listening in, spiritually, are you not hindering the Lord on his way to Jerusalem?
Where
are you in the path that the Lord Jesus is going? Are you a hindrance? Are you holding him up?
Bakhona abantu abame endleleni bephethele incwadi bephethe iBhayibheli uyiphethe kanti sewulwa noNkulunkulu ulwa nomsebenzi kaNkulunkulu.
There are those who are a hindrance to the Lord's plan. They hold the Bible and yet they are a hindrance in the Lord's plan.
Suka emva kwami Satan.
Get behind me, Satan.
Singathi amazwi anzima lawo. Mhlawumbe umunye angalimala. Awu. Jesu pho. Akhuluma amagama nje. Suka Satan. Uma ngabe uSatan kuzoshowa kanjani? Ikupho okunye ongashiwo. Ngoba ekwenza ngalesi sikhathi wayengahlukela kancane konke uSatan.
Such harsh words. Maybe you say, Lord Jesus, how could you say this? But at that moment, that was the only word, those were the only words that could explain the Satan that Peter was. There are not better words than this. Get behind me, Satan, you are a hindrance to me. I have a task. I have a way that I need to go.
Kuwena ohlezi lapha enkonzweni namhlanje, lawo lalele, yazi le ndaba. Mangabe ungakasindiswa, ungakayimukeli indaba kaNkuluNkulu, indaba yakho leyo, icala lakho. UJesu ukufezile umsebenzi eGolgotha esiphambanweni, wafa. Ithukuthuku zakhe zaphenduka zegazi. Eqeda efeza umsebenzi wokusindiswa kwethu.
If you are seated here or if you are listening, if you have not yet been saved, that is your problem. Because the Lord Jesus accomplished his work. He There were sweat drops of blood that came from him. He hung on the cross for that work to be accomplished.
Wena ongakayinikele enkosini singabuza umbuzo ulindeni unazephi izathu zokungasindiswa na insindiso kungeyabantu bonke yambulelwa abantu bonke inikezelwe kubantu bonke akekho shiwe ngaphandle.
You who have not yet been saved, the question is, what are you waiting for? This salvation that was for everyone.
Ngiyaqonda khona abantu abangeza masonto onke bezenkonzweni bayeza nje babuyele emuva bayeza babuyele emuva uzosenza nini isinqumo noJesu sale nsindiso ephelele ukuba nawe ungezwa ngendaba kodwa nawe kube indaba yakho ufinyelele kweyami impilo uJesu wangisindisa ngabona ukhanye kanti ngihambe bomnyameni.
I understand there could be those that are in circles. Every Sunday they come, they go, they come, they go. But yet, you only hear about this salvation. When do you want this salvation to be a reality that you can experience it as well?
Gimel ukuye Jerusalem. Msalu kungithiya, msalu kungivimba. Kumele ukuba ngiye Jerusalem. Ngiyohlushwa. Ngiyophathwa kabi. Aba amalunga nangaba priest abakhulu nababhali abulawe kepha vuso ngosuku lwesithathu.
I must go to Jerusalem. Don't be a hindrance to me. I need to suffer many things from the elders and chiefs, priests and scribes, and be killed, but be raised on the third day.
Waphuma endleleni uPetro ngalesi sikhathi.
Peter went off the road at that time.
UPetro ngalesi sikhathi walengisa uAdam ababetsheli ukuthi kumele bahambe kanjani kodwa yangetha bakangena isitha badideka okwakumele ukuthi bame kukho.
At that time Peter was imitating Adam because the enemy came and they departed from that which they were supposed to do.
Sangena isitha sazenzela umathanda waso. Wangena uSathane wenza umathanda wakhe.
The enemy, Satan, came in and did as he pleased.
Kodwa uJesu akumvimbanga noma sebekhuluma kanje uPetro ukuthi aqhubeke nohambo lwakhe nobizo lwakhe. Ngangifikele lokhu ngezwela lokhu ukuba ngilethe ukusinda okupheleleyo bakholwa abantu ngokupheleleyo bazane nenkosi bazane noJesu indodana kaNkulunkulu nomoya engcwele.
But Peter and the disciples were not able to hinder him because the Lord Jesus was going on his mission so that people can be saved, so that people can be saved of their sins and be purified.
Futhi akukho singathi siyamsola uJesu ukuthi wamkhuzelani ngalendlela. Akukho kwakungcono kunalokho.
And we cannot fault the Lord Jesus in the way in which he treated Peter. There was nothing better than this.
Kusobala lapho ukuthi bazalwane kumele ukuba sibe semoyeni ngekhathi zonke.
Brethren, it needs to be like this. We need to be in the spirit at all times.
Akumele ukuba ngene okwenyama, ngene okwabantu.
That of the flesh, that of man should not enter.
Akumele ukuba senze izinto ngenyama singazenzi ngomoya.
We should not do things in the flesh and not in the spirit.
Akumele ukuba singalalela okushiwo umoya, silalela okushiwo abantu.
And that we don't listen to what the spirit says, but we listen to what man says.
Bangaka abantu abalalela abantu kuNkulunkulu.
How many listen to man other than God?
Bangakanani abantu abangakakwenzi okushiwo uNkulunkulu ngoba abantu bathe.
How many have not done what God said because people said this?
Ulalela umuntu ozogcina esihogweni njengawe uyena olalela yena kunokulalela uNkulunkulu.
Do you listen to man who will end up in hell instead of the one, the Lord Jesus, whom you must listen to.
Kodwa lona oqhamuke ezulwini kuNkulunkulu eyindodana kaNkulunkulu awumlaleli awumuzwa noma esekhuluma kangakanani awulaleli awuzwa akushoyo.
And the one who comes from heaven, the Son of God, the Lord Jesus, you do not listen to what he says.
Ngesibindi emva kwami Satan ngoba uqondi okaNkulunkulu uqonda wena okwabantu.
With a firmness, get behind me, Satan, because you do not understand that which is of God, but only look at as man does. This is a language for brethren. Let us listen carefully. Not speaking to a heathen, but speaking to one who is close to the Lord Jesus, one who is faithful to him. Get behind me, Satan. How much do we do where we don't listen to the Spirit but listen to man? How much do we do with our own emotions and feelings other than what God
says?
How many do not go in the will of God, but go in their own emotions and feelings? Up to now, you are led by your feelings and what others say, but you do not listen to what God says.
Emva kwami Satan.
Get behind me, Satan.
There
is no better word to you to be called by, Peter. At that moment, you are Satan. Nothing else you can be likened to. You are a Satan at that moment.
Asizwa lapha ukuthi uPetro wamelana noJesu. Ukuthi wabona ngathi uJesu akakhulumanga kahle naye. Kubonakala ukuthi wakwamukela.
We do not see or read that Peter opposed what the Lord said, or that he went against what he said at that time.
Kodwa nokho esikubonayo kube ngathi kwamehlula uPetro. Ngoba nangu mase sebefika lababa izitha zakhe abazomlanda amabutho lawo nangu Petro hosha inkemba yakhe uyagenqa susa indlebe yayilikhulu ndukuba yamngela uPetro uPetro hosha inkemba yakhe uyashaya but ungu Satane awubona kubona uNkulunkulu ubona ukubona abantu.
And that which the Lord Jesus said to Peter, we can see that it did not break that in him, because when they came to take our Lord Jesus, there was Peter pulling out his sword and cutting off the ear of the servant.
Lento yayisenhlizweni neyayisemehlweni kaPetro yayilokhu ihlezi nalapho sekwenzeka ubona ithuba uPetro nangibashiyanga nje. Bengathatha inkosi yami, shayane mina ngocelemba, yagenqa mina, suka indlebe. Yamkhuza nalapha uJesu, Petro, inkemba endaweni yayo.
We can see that this was part of Peter. It is what he was like. Even at that moment, when he took out the sword and he cut off the ear, the Lord Jesus, Peter, this is not what you must do.
Akusona isikhathi senkemba lesi manje. Akusona isikhathi sokusebenzisa inkemba. Ibuyisele endaweni yayo.
This is not the time for you to use your sword. Put it back in its place.
Akusona isikhathi sokucabanga ukungivikela nokungigada
security yami isikhathi sensindiso lesi.
It is not your time to now God over me to be my security. This is the time of salvation.
Akusona isikhathi sakho Petro sokuthi uzongiluleka ngeindaba zakho ngembono yakho. Isikhathi sikaNkuluNkulu lesi ukuba kufezeke insindiso yabantu.
This is not your time, Peter, to advise me and give me your thoughts. This is God's time for people to be saved.
Ayikho enye indlela yokusinda kwabantu. Alikho ivangeli. Kumele ukuba niqale ngokuba mina ngeGolgotha. Ngidlule ekuhluphekeni. Ngidlule osizini. Ngidlule ekushaweni. Ngithwala isiphambano ukuba basizakale abantu.
There's no other way to receive salvation for the gospel to come other than that it goes through that suffering, need to die so that people can receive salvation.
Kuze kube namhlanje ayikho enye indlela yokuya ezulwini, indlela idlule kufeni. Kumele sife. Kumele simbelwe. Ande kufinyeleleke kufeni. Ande kufinyeleleke ezulwini. Akwenzeki ngenye indlela ngaphandle uNkulunkulu maye kwenza isimanga sakhe kuqhamuka ingelosi yohlwitha njengoba kwenzeka nakwabanye kodwa nje eyami neyakho sidlule kufeni.
There's no other way to get to heaven other that you die, that you are buried, and then only you can go through to heaven. There are those who experience the wonder where the Lord snatched them and took them to heaven. But for us all, that is the way.
Akukho futhi okunye ukusindiswa ngaphandle kudlule esiphambanweni. Leso siphambano esidala. Leso siphambano esasingabukeki. Leso siphambano esasimaholoholo. Leso siphambano esasinzima ukusithwala. Kubiza umuntu ukuba adlule lapho. Mayefuna ukubonana nenkosi yamakhosi athole usindiso lwempilo yakhe ukuze mayefika kule nguna phakade angabe namahlolo noma sesisibona leso siphambano noma sesibona umsebenzi ongaka owenziwa uJesu siphambanweni.
There is no other way to receive salvation, to be set free of your sins other than the old rugged cross. That suffering that was called on for that cross, for the Lord Jesus to accomplish his work. That's the only way that till now we can receive salvation.
Mhlobo wam, sesasebenza inesiphambano empilweni yakho na.
My friend, has the cross reached and worked in your heart?
Angikhulumi ngeziphambano zabantu. Angikhulumi ngemfanekiso eyenziwa abantu. Eminye bayigexa ibe njengomgexo. Enye siyifaka lapha emasontweni. Angikhulumi ngalowo. Ngikhuluma ngalesi sikaJesu. Esasihlukaniselwe insindiso yethu epheleleyo.
I do not refer to illustrations, those who put up crosses or that wear crosses around their necks, but the cross of Christ. Has it done its work in your heart?
Umsebenzi kaJesu nesiphambano sakhe uyabonakala inempilweni yakho na. Mntomusha, sesiwenzile isiphambano umsebenzi empilweni yakho.
The work of Christ, the work of the cross, is it evident in your life? Young person, has that worked in your heart?
Ulibele yini? Ulibele injabulo zezo? Ulibele inkanuko zalomhlaba isiphambano sikaJesu saba khona walenge emthini ngenxa yezakhi zona awunandaba ufuna ukuhamba indlela yakho indlela kaSathane musu kuba uSathane kuJesu ngalesi sikhathi.
All you are concerned about is the pleasures of this world for you to be comfortable and to be happy. Has the cross of Christ worked in your heart? Is it Or are you a Satan at this time, hindering the Lord Jesus?
Lithi iculo masecula lesi siphambano sikaJesu sasingabukeki kwakuzi sasesinda sasinzima. Futhi akekho amlekelela. Akekho amangakuye. Akekho umsizayo. Kulezo ithukuthuku. Okwaba ngathi ithukuthuku zegazi. Ngenxa yokuphelelisa eletha lensindiso epheleleyo. Full salvation esinikezwe uJesu ngesihle ngokushupheka ngokukhathazeka nangezinto eziningi.
The song goes that it was an old rugged cross that was heavy, that was difficult. It brought sweat drops that were like blood for full salvation to be accomplished for us.
Buyele emva kwami Sathane. Ngoba uqondi okaNkuluNkulu kepha ukwabantu.
Get behind me Satan, for you are not setting your mind on things of God but on the things of man.
Qhubekele phambili kwelinye iphuzu ngenxa yesikhathi.
Because of time, let's go to another point.
Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele.
Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Khulunywa ke la nabahidini. Khulunywa nabafundi la. Uma umfundi kaJesu kumele ukuba uzidele.
It is spoken to here not heathens, but disciples of our Lord Jesus. If you are to be a disciple, you must deny yourself.
Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, mzalwane, mntwana kaNkuluNkulu, shumayela evangeli, nakho kwethu, nase sethi sabelo. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele.
To those who preach the gospel, those who are working for the Lord Jesus, this is for you. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Baningi bayathanda ukuba abafundi bakaJesu.
Many want to be disciples of the Lord Jesus.
Okuhle kakhulu.
And it's something wonderful.
Baningi abanye bathi bezubizo babizela emsebenzini weNkosi.
Many say that they feel a calling in the Lord's work.
Bafuna ukushumayela ivangeli.
Preach the gospel.
Bafuna ukuba ngabalandeli bakaJesu.
Want to be followers of the Lord Jesus.
Kodwa mawufuna ukuba ngumlandeli kaJesu.
But if you want to be a follower of the Lord Jesus,
into yokuqala kumele ukuba uzidele.
First of all, you need to deny yourself.
Kusho ukuthini ukuzidela?
What does it mean to deny yourself?
Kusho ukuthini ukuzidela? Ukufa kosuku nosuku.
To deny yourself. Dying to yourself day in and day out.
Ube lapha phansi. Ube lapha ube umata. Benganyathela kuwe, bengagibela kuwe, umata. Umfundi kaJesu. Obizweyo kaJesu. Olandela uJesu. Ngokufundwa la ezwini leNkosi. Ofuna ukulandela uJesu uzohamba ngalendlela.
Being the lowest, being a mat for all to walk on and to clean their shoes, but that you are called to be a disciple of the Lord Jesus.
Umfundi kaJesu kumele kubonakale intobeko kuye uPaulolo. Kumele kubonakale uzehlisa uPaulolo. Kubona
kudinga kubonakala ngomncinyane kunabo bonke akasifunele okwakhe cabangela abanye kunoba icabangela yena.
You need to be humble, humility, thinking of others before yourself. Those are the things that need to be found in your life.
Simanga indaba kaJesu esezongena ekufeni kwakhe usayiqhuba indlela usabayalela abafundi bakhe okumele ukuthi babe yikho mabezosebenza bephansi komsebenzi wakhe bengabafundi bakaJesu.
Amazing how the Lord Jesus on his way to the passion is busy teaching his disciples, showing them the way how they must live.
Bengafuna indawo ephezulu kodwa behlele phansi.
Not to seek elevated places, but the places that are low.
Uthe omkhulu abe ngomncinyane.
The greatest be the smallest.
Abe isikhonzi sabo bonke.
To be a servant of all.
Uyathanda ukumlandela uJesu na. Uyazi ukuthi kubiza kangakanani. Akusho nje ukuthi ukhuluma ngakho. Kumele kube impilo le oyiphilayo. Futhi hayo kuzenzisa. Kube impilo kuwe. Ngingomncinyane. Nginciphile mina ukuze khule yena.
Do you want to follow the Lord Jesus? It comes at a great cost. Where you need to be the smallest. You need to be insignificant. And where you see, may I become less so that the Lord can become more.
Ulungela noma yini.
And it is not just word, but in your actions, and that you are ready for everything.
Ungathunywa noma phi.
You can be sent anywhere.
Ungathunywa nakwabampofu.
Be sent to the poor.
Awuyi lapho okuthanda khona wena.
Not where you want to go.
Awuyi la uzokungcono ngakhona.
There where you feel this is a better place.
Nangakuphi uJesu lapho ekholela khona uzongena kukho.
Whatever the Lord leads you into, you will go into.
Noma yiphi indawo uJesu akubizela kuyona uzoya kuyo.
Whatever place the Lord calls you to, you will go.
Awuzukhetha ukuthi hayi lena ngayo sibanibani lapha ngayo sibanibani. Uya noma phi.
You will not choose. Oh, that place is better for so and so and so and so.
Ngalokho sikubukela kuJesu yena owayengakhethi owayeya noma kobani ikakhulukazi kwabaphansi mangithi abaphansi ungizwe kahle aye emadlozini kwabangelutho.
We saw the Lord Jesus as he went. He went to the poorest, to those that were despised.
Wayebafundisa ukuthi lokho ayikhona kumele ukuthi babe yikhona nabo futhi.
Teaching them that which those are, that they also need to be that.
Ungangitshela ukuthi hayi kade ngihambile izolo, hayi akuhambe abanye namhlanje. Hayi uJesu bengithumile mina izolo, makuthiwa namhlanje, hayi awudlulele phambili.
It's not for you to say, yesterday the Lord sent me, but today, no, maybe get someone else.
Kodwa ulungela noma yini, uthokozela noma yini, ushabulela noma yini evela kuNkulunkulu, ngoba uyiphethe wena, awusiyena wakho, ungoka Jesu.
Whatever comes your way, you accept gladly. You do it with all your heart, because you do not belong to yourself, you belong to the Lord Jesus.
Uyathanda ukuba umfundisi. Uyathanda ukukhuluma indaba kaJesu. Kodwa mhlawumbe impilo yakuhlula.
You love to be a preacher, to preach the things of the Lord. But your life, it overcomes you the way you live.
Akugcini ngasikhulumayo, esikhulumayo, kumele kube lokho esikwenzayo. Sibe zikhonzi zabo bonke.
It does not just end with what we say. What we say we need to live. A servant to all.
Yehla emthini Zakhewu.
Zacchaeus, come down from the tree.
Mawusayiqhenya, usayibona ukuthi wena ubani? Wena unjani? usemthini uphezulu Jesu akana khuluma nawe uphezulu yehlela phansi masiye endlini yakho ukuze nyokhuluma indaba endlini yakho.
If you are still elevated, you see yourself as something. The Lord Jesus wants you to come down so that he can come into your home.
Zidele. Iba umuntu ongelutho. Iba umuntu ozimisele. Nomaphi lapho ngithuma khona ngizowe.
Be someone who denies himself. Whatever may come, there where I need to go, I go.
Lapho ngikhombisa khona ngizomlalela. Ngizokwenza lokho akushoyo.
There where he points, I will be obedient and I will do that.
Angilangumelana nabantu, ngizovele ngithobe. Lokho nje uNkulunkulu akushoyo, ngizongena kukho.
I will not oppose people. I will be humble and I will do that which the Lord says I must do.
Lokho nje uJesu akukhomba kimi, nakhulumayo, ngimisela ukwenza. Angimisele ngokunye. Lo ufuna ukuqhuba indaba kaNkulunkulu, ofuna ukunyathela enyathelweni kaJesu, wayefuna abafundi bakhe bahambe ngazo njengoba ahamba phambi kwabo.
That which the Lord points at and shows you do. You want to be a disciple of the Lord Jesus. They took after the Lord Jesus, saw how the Lord Jesus walked, and that is what we should do.
Uyakuthanda ukuthunywa inkosi. Uyakuthanda ukuba umfundi wenkosi. Uyakuthanda ukuba umlandeli kaJesu. Nansi indawo asifuna kuyona.
You want to be a servant of God. You want to be a disciple of God, a child of God. This is what we are called to.
UJesu uthi lo ufuna ukungilandela. Kumele ukuthi nansi indlela ekhanjwa ngayo. Nayo indlela okumele ubanyathelwe ngayo.
The Lord Jesus says, anyone who wants to follow me, this is the way that we must walk.
Akancenge futhi. Uyazi ukuthi wafika kwabanye abafundi babiza. Akababuzanga ukuthi ningathanda ukungilandela. Uthi ngilandeleni.
The Lord Jesus doesn't plead with you. As he walked past, he didn't ask some, do you want to be my disciples in the beginning? He just said, come with me.
Kuba ngathi abakhomanda, ngilandeleni. Ngizonenza abadobi babantu.
As if he was commanding them, follow me, I will make you fishers of men.
Kwakumele ukuthi benze njani?
What should they have done?
Kwakumele ukuthi bathini? Abanye bakhulu ebabizi. Bathi hayi. Nkosi, ngisanda mina, ngisanda kushathelwa. Ngisanda kuthenga ibusiness. Ngisafuna kuyolinga, ngisanda kuthenga inkabi. Ngisafuna ngiyifundise ukuthi linywa kanjani. Bakhomba izinto ezahlukeneyo ebabiza.
What should they answer? What should they say? There were those that answered back and said, well, I have just gotten married. I have just bought an ox and I need to teach it how to plow. I have done this.
Jesu akayihluphi ngalabantu abasenemnako eminingi abafuna ukwenza izinto zabo. Uyabakhulula, hambani lenze lokho enikuthandayo, ufuna kuphela abazokwenza intando yakhe.
The Lord Jesus does not have any matter with those who want to do their thing. He lets them go. You go and do what you desire to do.
Uyakhumbula laba babizwa babevela athi kwathi uNkulunkulu hayi baningi kakhulu ndingabahlungu kakhulu babe baningi kwagcina sekukhona abawu 300 kuphela wathi uNkulunkulu yibo labo engasebenza ngabo hayi iningi ilaba bazimisele ukwenza umsebenzi.
And you remember when there was a great multitude and the Lord Jesus took out until there were only 300 left and he said, these are the ones I can do my work with.
Kunjalo nje namanje akasebenzi ngeningi akasebenzi ngokubukeka kwesiqu somuntu ufuna benze intando yakhe.
And even now it is so, not in numbers, not in qualification, but in those who want to do his will. How many are there that want to do the will of the Father? How many fail to do the will of God? How many have been called and yet they are still stuck in their sin, still busy in their sin, knowing that the Lord has called you? You will remain in your sin and you will end up in hell. How many will there be in hell that have heard the Lord's voice, the Lord speaking, and are find themselves in hell? And what word other than I have called you do you need to understand? How many have the word of God? How many are Jonahs? And the Lord says, you go there. I have a message you must give. And you're going in an opposite direction. At whatever expense, how many people have paid large amounts of money so that they can go in a boat off in another direction, just not there where the Lord Jesus has called them?
Ujesu wayengakhulumi nje lamazwi ukuba bafundise nje, kodwa wayenzela ukuba bayihlole bona ukuthi bona bahamba ngawo amazwi, bahamba ngawo kwentando kaNkulunkulu.
The Lord Jesus spoke these words not just to teach them, but for them to test and to examine themselves. Is it just words, or are they also doing that which they are saying?
Umfundi kaJesu yilozo hamba indlela yonke kuze kube sekugcineni.
A disciple of the Lord Jesus is the one who will go the full distance. He who shall follow him until their day of glory. The one who will walk in the step, in the footsteps of our Lord Jesus. And who will understand what it is to walk and follow, for walk with and follow the Lord Jesus. And not to walk before him, but to walk behind him. As sheep who follow their shepherd. As a servant follows his master. As a soldier who follows his captain. It is Christ who in the end will be victorious. And he judges and rules until the end. And will judge the living and the dead on the last day. It is he who should be obeyed by all people. It is he who tells you, part from sin, walk with me so that you can have eternal life.
Angazi mhlobo wami ukuthi kuyikupho kwenzayo ngaso lesi sikhathi insindiso epheleleyo insindiso epheleleyo uJesu wagcina kufezekile ukuba silethele kungabe khozo elandulela ukuthi ngangaza ngizwanga angibonanga.
Friends, the question is, what are you doing with this opportunity to receive full salvation? You cannot excuse yourself and say that I never heard and never knew.
Ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe uzolahlekelwa ikhona.
To the one who wants to save his life will lose it.
Lo bambelele ekuphileni kwakhe hayi ngeke ngikwenze lokhu ngenxa yalokhu ngeke ngikwenze lokhu ulwela ukuphila kwakho ulwela ukuphila kwakho uzolahlekelwa ikhona.
To the one that says, oh, I cannot do that. I'm busy with this, busy with that. All you're doing is looking at your own life. You will end up losing eternal life.
Umelana nenkosi, khuluma nawe, ngeke ngikwenze kanje, ngeke kanje. Hayi inkosi, bengakwenzela khona, kodwa manje, hey. Ngisadinga ukufeza lezinto. Ngisadinga ukufundisa inkabi yami. Ngisandokuthenga ibusiness. Ngisafuna ukubona ukuthi iprofit yangena. Ngisandokwenza lokho. Hayi manje Nkosi.
To you who can speak to the Lord and say, but Lord, no, I would love to do this to you, for you, but not this time. I have just gotten a new ox, need to teach him. I've just bought a business. I need to see if it's profitable. Not like that.
Ekugcineni kuzolawulayo inkosi empilweni yethu sonke.
In the end, it will be the Lord who will rule in all our lives.
Uhleli wena ufuna ukusindisa ukuphila kwakho, uzolahlekelwa ikhona.
You are here remaining, want to save your life, you will end up losing it.
Amlalela uNkulunkulu ngoba ufuna ukusindisa ukuphila kwakho, uzolahlekelwa ikhona.
You do not want to listen to God, to the Lord, because you think of your own life, you will lose it in the end.
Kodwa olahlekelwa yikho ngenxa kaJesu uyokuphinda uyokuzuza kuphinda phindiwe.
But to the one who loses his life because of the Lord Jesus will get it returned in multifold.
Insindiso epheleleyo yethu esilungiselo uKristu phambi kwezulu nomhlaba.
Full salvation that has been prepared for us by the Lord Jesus before the whole world.
Awushiywanga ngaphandle. Ubalelwe nawe kulesi sipho, kuleli dili, kulokhu kusindiswa.
You have not been cast aside. You have been numbered among those at this banquet.
Thengisisa ithuba. Musa ukuyiqhenya. Zidele. Musa ukuyibona ukwazi ukwenza izinto. Kodwa ufunde ukumlalela uNkulunkulu uyophambana naye kuze kube nini.
Do not be haughty and proud. Do not see yourself as something. Bow down and do as the Lord sees. How long will you oppose him?
Uyamlandela uJesu noma uSatan?
Do you follow the Lord Jesus or are you a Satan?
There's something very difficult about these words because the meaning of a disciple of any great rabbi is that he must live exactly as his rabbi lived. So Yeshua was saying even more here. He was saying, take up your execution stake.
Ukhona into ethanda ukuba nzima ngalamazwi ngoba umfundi makuthi umfundi kusichaza ukuthi ilo ufunda kwinkosi yakhe bese enza ngqo njengalokho inkosi yakhe yenza bese inkosi uJesu la mayithi thatha isiphambano ngilandele ibisho lokho kulandelayo.
The Greek word for the cross or the execution stake is stauros.
Igama lesiGriki ilelo ke selishiwo elichaza isiphambano noma indawo yokubulawa.
It is a pole on which you are killed.
Kuyinsika la ubethelwa ubulawa khona.
So just before this he was saying to Peter, don't stop me from dying.
Emvana nje kwalokhu bekade ethe kuPetro ungangivimbi ukuba ngife.
And then he says, verse 25, for whoever wants to save his own life will destroy it.
Uthi evesini lamashumi amabili nanhlanu ngokuba yilona lo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa ikhona.
But whoever destroys his life for my sake will find it.
Kodwa yilona lo olahlekelwe ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana.
My life is my soul. It is what I do with myself.
Ukuphila kwami kuwumphefumulo wami, lokho engikwenzayo ngami uqobo.
So what this is actually saying, if you want to follow me, destroy yourself. Destroy what you want to do completely and do what I want you to do.
Akushoyo la uthi uma ufuna ukulandela mina, khohlwa okwakho, qeda ngalokho ukuthanda ukwenza okwakho, enza lokho okushoyo yimina.
So if you destroy your life in this life whilst you are living, you can live fully for him, but you cannot do that with sin and with unrighteousness.
Uma uhlukana nokuphila kwakho usekuloko ukuphila bese kwenza intando yakhe, ungakwazi ukumlandela kodwa awunakwenza lokho uma kusekhona isono empilweni yakho.
But then he makes a promise and he says, anyone who destroys his life to do what I want him to do, he will have life.
Besenza isithembiso athi lo nalowo olahlekelwe ukuphila kwakhe ngenxa yami enze lokho engifuna kwenze uzokuzuza.
So what this means is that in this life, whilst we are living, we can destroy our life and already live in eternal life because we are living the life that he wants us to live.
Akushoyo la uthi uma sivuma silahlekelwa ukuphila kwethu sesingathabathi ukuphila kwakhe kwaphakade sikukho lokuphila siphila ukuphila kwaphakade senza intando yakhe.
And in verse 26 he says, what good will it do someone if he gains the whole world but forfeits his life?
Evesini lamashumi amabili nesithupha uthi kuyakumsiza ngani umuntu kuba alahlekelwe ukuphila kwakhe azuzizwe lonke na?
So if we continue doing what we want to and we're not doing what the Lord wants us to do, this is what we are doing.
Uma siqhubeka ke senza lokho esithanda ukwenza thina singenzi lokho okushoyo inkosi, yikho kanye lokho esikwenzayo.
Because if we gain the whole world and we do what we want to do, then we are forfeiting our life. Our eternal life is then gone. Because our eternal life starts here whilst we're living here for the Messiah.
Ngoba uma ngabe sithola konke sizuza konke sikufunayo izwe lonke silahlekelwa ukuphila kwethu kwaphakade sisela asikwazi ukuphila ukuphila kwakhe kwaphakade ngoba kumele sikuthole sela.
I'm sorry that I'm saying it in such a short time because it needs much more time to expand, but we need to learn that to follow Yeshua we need to die and he needs to live in us and we will need to execute ourselves. Because he cannot live in us if we do not execute ourselves in ourselves.
Ngixolise ukusho nje ngamazwi amafishane ngoba kudinga isikhathi ukuthi wenabe ukuchaze kodwa uma sifuna ukuphilela uJesu sidinga ukuthi sibulale umina ukuze sikwazi ukuphilela yena.
This actually means that we are committing suicide to ourselves and allowing him to live in us.
Lokho kuchaza ukuthi simbulale umina okithi bese sivumela yena uJesu ukuba aphile kithi.
It is the only legitimate way of committing suicide.
Iyona kuphela indlela esingenza ngayo ngokuthi sibulale umina.
And he's quite clear in this portion that if we don't do that, we will not live.
Kucacile futhi kule ndima ukuthi uma singenzi njalo asingakuthola ukuphila okuphakade.
We thank the Lord for what we've heard.
Siyabonga inkosi ngalokho esikuzwile.
From the word to that what Bob Ngubane said and also what Dr. Sealing added.
Kusuke ezwini lenkosi lokho esikuzwe ngobaba Ngubane naloko sekuthathele uDr. Sealing.
It's wonderful words and may it stay with us and may it work in our lives.
Amazwi esimanga engathi angahlala kithi asebenze empilweni zethu.
Let's still close and pray.
Ake siphethe ngomkhuleko.
Our heavenly Father, once again you've spoken clearly to us.
Baba wethu sezulwini uphindile futhi wakhuluma nathi ngokucacile.
And may it be such that each one of us are prepared to die for you.
Kwangathi kungaba njalo Nkosi kube yilona loyo kithi azimisela ukufa ngenxa yakho.
Prepared to die so that you can raise us up.
Azimisela ukufa ukuze wena Nkosi umvuse.
May we be prepared to put aside that what hinders us.
Kwangathi singayimisela Nkosi ukubeka eceleni sisuke kulokho kusithiyayo.
May we be prepared to acknowledge there where we've done wrong.
Siglungele Nkosi ukubona lapho siphambuke khona.
May we be prepared humanly to die to ourselves.
Siglungele ukuthi ngokobuntu sife kumina.
So that you can raise us up.
Ukuba wena Nkosi usivuse.
And Lord, may these words continue with us as we leave now. May they work in us. May you continue to speak to us. And may they do their work in our lives.
Nkosi kwangathi lamazwi angaqhubeka akhulume nathi masihlukana qhubeke Nkosi usebenze kithi.
That each one of us that heard these words will know what you require of us.
Kuze kuthi Nkosi lo nalo kithi owazwile lamazwi aqonde azi ukuthi kupho okulindele.
Lord, we thank you for your grace and your continuous mercy towards us.
Siyakubonga Nkosi ngesihle sakho nangomusa wakho phezu kwethu njalo.
And we pray that your hand will continue with each one of us.
Sikhulekela Nkosi ukuthi isandla sakho siqhubeke sibe kulona loyo kithi.
We pray this all trusting in your name.
Sicela konke lokhu sethemba igama lakho.
Amen.
Amen.